haddaad idaacadaheennii shalay baxay qaarkood aad ku maqasheen waxaa dagaalo goos goos ah maalmahanba ay ka soconayeen deegaanka abaal ee gobolka bakool kaas oo u dhexeeyey maleeshiyaad kala taabacsan al-shabaab iyo kuwo kale oo uu hogaamiyo mukhtaar rubu abu mansuur maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ka qayb galeen ayna ceyriyeen kooxdii al-shabaab ee soo weerartay mukhtaar rubu wariyaheena jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka amniga koonfur galbeed xasan xuseen maxamed waxaana uu weydiiyey marka hore xaaladda deegaanada lagu dagaalamay
ciidan mahadsanta baryaagun dambeba sidaad la dareysa dagaalay ku jireen deegaanadaas abal ee hoos kooyaas degmada xudur dagaaladana wala indhexeeyeena wadaadkii mukhtaar roobo haayey oo mar hore ku bahiyey nimanka al-shabaab ah iyo nimankii al-shabaab haayey dhibaatada ka haayey umadun soomaaliyeed maadaama dagaalayo dareereen dad oo deegaanka deganna korshoolka dagaalamaayo ciidamadu walay ka guuleysadeen gebi ahaanba meelogii dagaalka ku dareeray geekani la wareegaan
marka ma waxaad la wareegteen deegaanadii maleeshiyaadka mukhtaar roobo ay joogeen iyo deegaanadii kale ee kooxdii kale ee kasoo horjeeday mukhtaar roobo iyo shabaabka ahaa ay ku dagaalamayeen
mukhtaar marka horeba walay haayay lan oo horeyna shabaab un ku tirsanaayay kabacdina sadisina kuhore isku kubahi seedi idiis oo markii isu ogaaday inay nimankun waldiingayaan wadna oo dad ka dhibaatay hayaan maalin walba dadka liisku dilow xoolaa la baada isu ogaaday kubacdi diis isku fadheedi meeluu isu fadheedina deegaanka isah ku jeeday isu ka dhaladii hayti balse deegaankaas walay weerar ha ka qaaday niman kale ka tirsan al-shabaab oo meelo fogfog ha ku duuli deegaanaduna la wareegnay meelogii nimankii ha duuli iyo qooyan hayti
laakiin wasiir waxaa laisweydiin karaa oo dad badanna shaki ay ka muujin karaan ilaa hadda ma jirto meel uu mukhtaar rubo uu ku yiri waan ka baxay al-shabaab laakiin waa jirta in khilaaf uu ka dhexeeyey xubnaha sarsare ee kooxda al-shabaab dabadeednaa ay kaliftay inuu deegaankaasi yimaado sidee baa arrimahani aad ku aamini kartaan mar haddaysan jirin inuusan al-shabaab ka bixitaankeeda uusan shaacinin
mukhtaar rooba al-shabaab usan ku badna al-shabaab maabu weerara fadna mukhtaar xaaladiis in badan la dareerna unuusan yaal badan mukhtaar iyo shabaab walay ka shaltabeena fakirka ini dadkun dhibaatada lagu dhaafo go'doomiintun la kahaayo degeenadun koonfur galbeed shaleediyo la go'doomiya lagu dhaafo ini dadkun maalin welba la qarxiyaayo boqol qofood walan hallayna diin islaam iyo diin gaala midgabta injarna ini la dilo sidaa fikirkaas yaa ka shaltabeen arrangee ka bilaawatiina may arran sanayaal badan ha dareerti waay walay kale tusaale kiinka goobta mukhtaar uu iska sugan yahay abal dowladda koonfur galbeed ilaa iyo 18 kilomitr aan jarti ema jeey meele dagaalna ma ku dhiina maana mal weerarna berki wa xaalad oo la ogyahayti oo mukhtaar si nabadgeliya inuu iska rooga deegaankaas balse dhibaatada walay huriyay nimankii cadowga haayay jidateedun in meel walba godoomi oo mudun dhibaatay ya geek haddana walay fadaayeen inay dhibaatada sii badiyaan shidada inay sii badiyaan wadaadka aan weerareen ilaaheedin shay balse weerar shogol faa'iide mukeelna waana ka guul daraysadeen insha allah
marka kooxdii al-shabaab ee deegaankaasi joogtay mukhtaar rubu soo weerartay aad tilmaanteen inaa hadda aad kala wareegteen deegaanadii ay hore u joogeen xaggee bay qabteen iyagu
de shabaabka aday dhul ku dhul oo baadiye oo wiimu nimanka cadowga ina aday bakasaasa markii meelyo weerar ama qooyaan hoblo ku jibi nagadaayan haddana meelo oo xurdaan un ku qooyeen yaa an nagadeen sidaa un rajeen insha allahu tacaala walina rajeen dhammaanba inay lagu adkaada doono kolkodhow ilaahaydin shey
marka ma waxaa dhacay dagaal aad deegaanadaasi kaga qabsateen mise markii ay maqleen in ciidamada maamulka koonfur galbeed deegaanadaasi inay kusoo wajahayeen ayay iyaguna halkaa ka bixin
maalin mogunba dagaala dareeray sidaadiiba la dareertay unuun walbadan unu ku hadalnay laanta v o ega nafti ee wareysii badan una ka siinay dagaalay dareereen dagaaladiina walku ku adkaaday nimanka cadowga insha allah
marka dagaalkan maamulka koonfur galbeed lug mu ku lahaa mise wuxuu ahaa mid uun markii ay maqleen kooxda al-shabaab deegaanadaasi koonfur galbeed ayuu kusoo wajahan sidaasay uga bixin
dagaalka mardaama deegaanka la haka duuli marna inaynu ku maranayna ilaahay idin shay meel alla meeli deegaanka un ku tirsan oola oo cadowga iska dayaan inay dadka ka dhabaatayaanna walayba tabartaana inaynu ku fujiyan oo iska dayaana insha allah
sida muuqata dagaalkan wuxuu dhacay shalay wax khasaaraa
dagaalka shalay le madiina shalay io daraad io dareeri dagaalka maalama iska xisigo dareeri hadee goobba dagaal diyoona khasaare dhiya insha allahu dhinigaana khasaare wal ee badan ma jiran ilaahay idinkii walay rajeyane nimankun dhibaatay umadun in umadul xuquuqdo ilaahay idin sheekh jeeyana insha Allah
dhinaca ka waran khasaarinta lag baad maqashan inaad gaarsiiseen
wallahi hadda hoob meel la dagaal ma qasaar badan jiraan laakiin hadda koow ilaa ma aan arimo fadaw laakiin insha Allah ta'ala waxa rajayna keenay luqad ka dhana banka
door jar ayay kooxda shabaab deegaankaasi soo weerareen oo ay isku dayeen inay qabsadaan oo meesha ay ka ciiriyaan muqtar roobow sida muqatana uma ay suuragalin hadda hadaa adinku ku lug yeelateen ma jira walaacad ka qabtaan in markii dib ay isku soo abaabulaan kooxda shabaab oo dagaalo kale deegaanadaas ka dhacaan
qolada shabaab ee khawaarijta ugta umadun mar walba dhabaato ka hayaan mandaraal ma ku nagadaayaan dalku intii loo ku xirib tiraa in nabad ku dhigo una ma ay korna geeku ku baad wal mahweer raayeen ma ay korna balse walay rajayneen ayuu ku difaacna insha Allah deegaanka Ilaahay idin shee
marka maxaa halka qorsheysan muqtar roobow
muqtar roobow lan oday deegaanka dalabiyo inuu qorshi gooni ah uu hadda kulana majaro muqtar roobow sadona meelis roogo roogo kor qof sadona deegaanada koonfur galbeed meelis faro ku seeda kor insha Allah
wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed oo wariyaha jamaal axmed usmaan ugu waramayay dagaalka ka dhacay abal ee gobolka bakool